tamani halaji malifu.
Doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumar sappo jeddi lewru meh jena yamde soki der maison de la presse bamako njutino nodo kabaruji du yumoro way galo konko noddirtedo Mamadou Watra wonto boggi jamde to. Nairi bangal botun juwido dow habude yurku yurku dum waddi dum woni al mbiyan waddi alal barja be nonde le ngalure bomako de kon faana mod fab joto yelono roobe le kanye hayebe kan wottata koydo mudde habude yido kulleji boldi kawtan juwingal to kebal kanye fayotto demal wottu jona fedde sukabe hayebe an wonde wadde dum le nokko be wi kon faana mod fab ya yelono be kanye wottata koydo mabbe weltide kudde le leedi meden di yewte yalla hono sukaɓe kanayrade bangal jangude dewtede ɗo wonɗo noddata livre ngaji ɗi woni faana salon jowiɗo dow livre ngaji ko anni wadde ɗo bomako ɗo ɗum fuɗɗan lenoga e ɗiɗi timmay lenoga e jeegom lewru meh woror ndur le ngallure bomako nde ɗi won sembe kabaruji ɗine joguinoɗo dete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗande roɓele ɓe gatta koyɗe muɗe haɓude e yurku yurku ɗum woni sisil moɓe cuuɓi boto mawɗo puɗɗuɗo alal bar ƴaɓɓinode le ngallure bomako nde le oɗo boto ɓe mbi koni faana muɗo faɓe ƴewto roɓele ɓe tawe ley haɓugol e yurku yurku le tatteji ɗi fo ɓe kolliti wiide projet du ɓe garan ɓanguinde wattu joni o kanɗo huncande roɓele ɓe hoore hono wori Ousmane Niali Bouli.
Jean Pierre Rivière directeur pays projet Luseg warti dow haala dande rewɓe dow ko mbawi wadde haɓugol e yurku yurkuji e wi makko sini e rewɓe gatti hen koyɗe muɓɓen nafa mun ana mawni sanne saabi jiɗa ɗum
so rewɓe andinama ko woni yurku yurku en mbawi hadde ɗum le galleji mabɓe ɗi so ɓe pamminama kutteji ko woni do yurku yurku en mbawi imminde jokkolɓe ɓe darna ɗum e koyɗe mumen worɓe mabɓe faa ɓe kaɓa ɗum immadaraji fa haaɓa yurku yurku golleji muɗum wawa waɗede feeyi caggal e rewɓe
ngal kawrital ngal joni woni arande muɗum wadde le Mali hawruɓe hen ɓe jetti ɗum e wi mabɓe ɗum waɗan fa himɓe keɓa hakkilo muɗum lobbo yalla ana yurku yurkuji fewde e rewɓe e ɓiɓɓe rewɓe
ene ƴuurumi yurku yurku ana hani haɓede fa lawa ƴuurde no laawi amen ɗi rewɓele ne jagotoɓe ko heewi mumen fuu jawlele mumen ana nambe saabi ɓe anda hoɗum dewte sediyawɗe holiti bangal muɗum so hono si ɗiɗo jiiɗe ana jokkitoka yimɓe waran waytidde hakkillaji mu
ley balɗe tati kabaru jande cellal sariya e yawara haala ɗum ɗen haalete dunken ande ƴurɓe bene kodowar burkina sénégal e mali gaari hawrude e o boto
ɗiɗo kabaruji fuan mba heɓe dow beme ame ande to dow page facebook kañe compte kiɗɗo moɓe noddita x ñalawma hannden o ko nayri bangal demal faɓe ƴewto yella hono sukaɓe kani wattirle hen koyɗe muɗen ɗum woni faana boto jowiɗo dow demal kañe e keɓal ko fuɗɗi alkamisar ƴaɓɓinon nde ɗo bomako ɗo le majjon ɓe kolliti wiide sukaɓe hayeɓe gattana koyɗe muɗe ko nayri bangal weltingde kuɗɗe ndemeteɗe ley leydi meɗen ndi wonduɓe waɗɗiɗo immadaraji yo suudu humnidu kabaru sukaɓe jokolɓe kañe fa yetto humnidu kabaru ha ɓurimo e tugorgal ministre kuminiɗo kabaru yigaji kañe fa yetto demal ley leydi meɗen ndi hono wori Ousmane Niali Bouli sita sidiɓe
Abdirahman Sy kañ woni laamiɗo walle sukaɓe jokkolɓe gaɗo immadaraji yella haabule leydi amen ndi ana heɓa yirwude le wi makko ngal ɗo kawrtal ana windi ele immadaraji ɗiɓe gondi wadde yella ko tewte bangal fa yimɓe ñama haara le leydi amen ndi ana heɓe
hono no andirɗonno hande mali ana wondi e gomɓe hoore bangal rem ka en donkiti fewi waylitagol keɓoɗe men tawino kulle ɗe jarata hannden miɗo jiiɗi wonde mali ɓurɗo ɓe fuu fa jottoɗen ɗe dowmaje lande waran gonde bangal gollirgol sukaɓe e rewɓe gomɓe ley gelle e leyɗe immadaraji ɗum min garan haalde haalaji heɓorɗe e waylitagol hakkilleejere mum
ministre kumaniɗo demal e leydi amen ndi ka yetti sanni oɗo hakkille Oumar Tamboura secrétaire général sud ministre kumaniɗo demal e leydi amen ndi holiti wiide waran ko wawi fuu yalla ɓeɗo demoɓe tiɗɗalaji ɗi wondi fewde muɗum nde ñalawma hannde o ɗi yoga e muɗum woni waytagol wakkati o ana heɓene jogolen
tiɗɗallaji fa heewi bangal wargol kammo tato bonnoje haala hokkugol leydi ni ɗum won hen miɗon gondi e gollirde yimɓe no min mbawi renirade remde e ɗe tiɗallaji no remoɓe mballirte ɗum ana hen hande yewde hono min mbawi yafinde wallugol remoɓe talla eɓe mbawi yotade e domaje ɗe golle goɗɗo ɗum won ton a sikkan haygude golloɓe guese mali
andinde tan wiide joni woni cilli ɗiɗoma hono si ngal ɗo kawrtal ngal ɓe noddirta festival du coton ana landinene laamu sigasu
on pami yudun Ali Cisse kanyi Hussein Cisse kanyi en gadi goddo faccitango wattu jono mi halni on kabaru jididi di puddata do ko nayri bangal boto anido wadde do bomako do ko yowi do windude dewti de ko noddir wattu jono salon de livre dum wadan bamde nogay didi yottead nogay e jagom lewru me worondu nokku no dette bibliothèque nationale don dum anni wadde le majjum be be jewtoto yalla hono suka be kan nayrade bangal jangude de do dewti yalla na beede ande muude le majjunti imadraji kewdu anni wadde le odo boto fa kebe fam tar kedden Ousmane Niali Boule Ali Cisse
Sekou Fofana kany woni ardido salon di livre Bamako do o holiti wida fana odo salon woni tewtule yirwinde jangugol livreuji le leedi amendi
hikka woni komin puddata jaati kawrital bangal dewte min noddiri salon de livre de Bamako do Sicily wurtininde gal kawrital ko yidi yo yirwinde dewte Mali kany ande bindobe dewte e humunibe kabaru windugol dewte le Mali katidal mawdo mo min jogi handen yo rafi fabirtobe jawdi de yambere
hakkile odo salon du livre Bamako do ka yetta ma san urto yimbel bindobe dewte fa yotto jangobe dum Aissa Jakite yo goto e mindo holti wide gal do kawrtal waram latani hun nafor san yimbel bindobe dewte le lindi
cette manifestation
o imma dara be dan yirwinde dewte kanya windobe dewte wadandu fa himbe anda dewte cakiti de windede le Mali kon e le lumo e himbe Mali jati bindi fu buri le dubbe cakiti de literature Mali beedi e buri sembe e wurtude
Bedale yeugol livreuji fayoto joda halaji ngatteedi bangal jangugol dewte de golleji kewdi goddi do ana landina ele balde joyi di salon du livre warta wadde Bamako do
Sidio Tamani yo projet fondation Hirondelle do Mali do mo faaba mudun ittira leleede gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kanyum Union européenne et coopération espagnole
onayri bangal wado gol def dum woni bindidi be kani waddi dum fuddan li tatifa yotto joy lewru juin woro wondu le majjun holitindi wede balde seeda heddi e dido golleji kambe sukabe be gonde waddo hen imadraji hono ko hokkano le ko hinduno ko dum be gondi tintade o wattu jono le majjun be bi tajugol kurangaji kanyo ko nande mudun ana wonde torude be sanne sarabe sukabe ne dati hedi gonde yeltidi le hen nyalawmo hande o fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boule Ali Cisse
min mofi defo rawande hitani hikka wata chile am nayi mide filo e defo min mil hitan hikka ka min landi nike sanne fewde e majjum mi heban modu so Allah jabi
hon o imotodo ni sukabe lekkol hewbe woni fuddobe dursitade yogabe mabbe joonun arande mobben be politiko wembibe
je suis un cœur parce que
mide suguli sabi joonun koydam arande wadde def ga mide tajori ka mi heban dum mi puddi yewtidade e monsieur amen be le songaji amen di min jangi ana heba libbi tati jom mide filo e ko min gaddi ko min hore tam ciudi saatu mide ngada kuru privé ngaji wakati mide kawtan laato gubal jati min pilo e ko min jangi le classeuji di kikide Allah newnu def
bonne chance am tous
le ciudi l'école kewdi hejoji di timmi le ciudi l'école Bukari wolge moti Muslimbe ana gondi e faabaade imotobe le cakite yontere fu woni golti en wiide Abdoulaye Sy kanko woni directeur Bukari wolge second cycle 1
les maîtres sont vraiment
Michel Mbe so gonga o ka an wara jaati sukabe jangobe tinnibe sanne be du atama wakati fu an doga caggal mabbe yella ana tewta faamude leçon ngaji dibi paamay so wana dum hejuji dibi kaani jangineede di ka timmi murtireji fu waday bangal jandene hikka no dum fuddiri e sambeni non dum wurdu jukitaade nyalo mohande o hore
continue comme ça
di examen ngaji ngaran wadede le wattu mo kuran jukkini tawude le galleji yogaji sarabe won dabereji di pi yalla ana balla sukabe mubben
nous avons décidé
bami anni hadde sukabe yaltude jam yalla bi keba imade law bete be ngara exercice ngaji mabbe e timo leçon ngaji mabbe do mi sodani suka am lampaji chinois en yalla mo heba foire mo lata sabo e jour mako o timo leçon ngaji mako di tawti dala fu o matay
dans la facilité
andi be kabaru jande ana darta imotobe hendurcito ko jangi dun be gartadu do ko wadano jabbade ko be jalato du hejoji di timma do e nyalade examen ngaji di Jibril Keita on jangino gon e foftere jodi do yoru
si larive ko
su sukab jango be wom ko hokka imodo mudum ele defu o tay be jeyi latta ko hunne newotodo mi de ngada du'a ka Allah newun defu o
grand succès
holi tinde wida imo goji def bangal caldi ana kani fuddo de sappo e jeddi e lewru mendu dimma chapantati e go'o mayru imangoji bindi puddan tati lewru juin dimma joyi mayru
don gattina haddude bete hande do kabaruji di min jooti on sanne hedade heju jamen so ngabbirdo bema me ande to do mba hebo ton dido kabaruji funa onon jogibe di application ngaydi sijo tamani dido do mba hettina ton wakkati funa diddon jogibe telefoji be du nodda o do numero mere mere 37321 fande fanje fe no ko nande do no do e set yotre meden de ana wodi yotere meden no andirdon no alkamisare fuddo sukabe yowoto ko sukabe golli ko sukabe gollana kanye fayo totoraji ngatteli fuddo sukabe bete aljumar hande do en garan filita do ndedo yotere wotere wattu jono ko nayri bangal mbirki sukabe an yahatan buytobe kolliti yiddu ko lati sababu mudo an heewi sanne wakkati ja tawan sarabe gon ko darta ko darde mudo en wattu jono o do ad wakkati do a tawan hono kambe sukabe jaati so be jalti sella attabiyaji bondi be moy tonna fayo to film ngaydi be jawata kanye tele ngaydi be jawata fa yotto tablet ngaydi be rokketedi fu ana wada so dum woni birkiji mabbe woyli to tawe jamande andana hodo fu hani wadede wattu jono yalla dido dabareji ana pie hodo fu hani wadede yalla kado torra ana buyto leledi ndi fa kedden famtare kedden Ousmane Niali Bouli
yargol doroguji doroji guykaji rafitad ngal mawbe famgol heredu tawe yelaki de ba hisad fa han sababuji goddi gondi e birgol bongol sukabe yewde gaaw yaade kajulo yaborade do bamako do sarafu wonko way hollitinde do sababuji mudon
ande wonko marali manno ko
tele mun sukanyalo mo hande do wana ko yafi sab de film ngaji kanye tele ngaji ko be jawata ko dum jatu watta su taguñ maddo pona wakati sal warfa kalda e sukamaada fa kula ko jabete ko sabi da andi jaba buldi jabeti ngana mo jodi min no birami no non dartin fam birir suka bambe kan waddi no ngadami fu ronki nyalom handen o birde suka be wana ko yafi en joppi do fina taraji meden arande ne suka tan fisu ewi yas sara mu
marande ko on bawna faw ko mam marano nyedi
honje tobe hewbe kanye e sarabe chappike wide sarabe ngoni daraki e darnde mu ben tawene wana dun tan woni birugol bongol suka be dun holiti en wide amadou jallo andi fina tawa njodi do kulikoro e himako himbe fu woni daraki e darnde mu ben do yopude fina tawaji meden yogaji
folo de ko tan fana
barande suka be ebe ne ha sanne sa ewino dewle de ngadiran nono kanye nyalom hande no waldano arande yo galle galle bamindirta na ngindi ngindi a tawan jallini di fu ana andindiri su suka be ro bami fa keba ma be fu be kalfinte debbo goto on debbo kanye jawata no birki mabbe worri suka debbo fu mo yimo famay o tagu mudum worri fu o halna yan dum mo mudun non dewle meden de kabirte arande du a jewan do kanda bamte ka wattu jono mo fu wihi mo yidi tan
docteur Fodie Tanjugura yo andindo kabaru ne dako janginowo jande do dowre bamako e wi mako wargol bembe ande de wadi torra do birugol sukabe e bembe ande e wi mako lomti sarabe do birugol sukabe dun sabi ko yaawi ko wuli e wi mako sarabe ana kani darade e dande mu ben yal ana darano battene lobbe sukabe e wi o andido kabaru ne dako
liya de plus en plus de
sarabe heub anon goyto no suka muden nguri nyaloma hande do ko lati sababu mudun yo bembe ande de suka kata wakati futtili ngaji jawata nan jogi tablet ngaji mudi ko nande mudum wakati fuddo beme ande den koni atan jomu ta e gendu e suka mudum wakati ji birte suka wana ko yafiri non wodo so hewbe an goyto hande no suka be on gorlino beme ande de et nafa ka so haybaka won ko dum polnata en gorlino ne do e jogi darde mo
de la vie wadde yalla ko tawruden e mamirabe meden ana jangine le cuudi lekol won ko holiti wide ko hani wadede kanko andindo kabaru jande seydou loi yalla otti lan hebene jogala o mandarta e kanan ko be leydi meden di darta hono dum wadirta le jande
nalo mo hande den kan yewtade no birki suka meden be wurri yewteden no tagguji mabbe di ngurri du be jangine fina tawa be jangine ko woni teddinde mawdo be jangine ko woni golle be jangine ko woni bengulite en ka ko lobbo be jangine ko woni chaahu jande de wana le cuude ekol ital kani haadude so suka warti le galle don hani janginede biire hokke birki lobbi mede mele yiru hani wattede fi le imma daraji mawdi kandi wadede di hala jumudun hala matun ka fahande tabanti dum woni ko ne waki
ne ko nari fa vraiment le faire
wi honjotobe hewbe rafi birugol le galleji ana wada torra sanne le leydi meden di hakil mabbe dum way lataade sababu rafi battene lobbe sukabe fa yottaade feccugol galleji